new position every time me a dig it. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari.
Shika jaba shika mtoto dini bablas. Pige munju kwani nini hola gala dance. Shike meza shike onanga yani double dance. Mami ndo fisika unarada kuna kweka bond. Gyoka niku bang, gyoka niku bang. Gyoka niku bang, gyoka niku bang.
New position, new position, new position. Gala new position, new position. New position, new position. Gala new position. Like you see mawasha buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari ati buda chesa na nari.
Rada rada ni gani tuingie ndani. Juu misi bane minajua ukohoni. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja famane wale wajanja. Kushoto kulia wanachora namba saba. Wanachora namba saba.
Shukri wagri shukri wadi ten 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 ten. Nasema shukri wagri shukri wadi ten ten ten. Yo katika Dondosa, yeah. Natigal, Rombosa, yeah. Rombosa, Kila Mutu, Rombosa, hey!
Nike zima washa buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari ati buda chesa na nari. Gala new position, new position. Gala new position, new position. Gala new position, new position. New position, new position.
Yo kifuniko toshe chupa. Katika kalija ina mfupa. Paka rangi toa kutu hii chuma. Ezi wa kusi nimejipinchuma. Biga spread dizi teke karuma. Mezi kusi nimejipinchuma.
Mlango inabishiwa na watchman. Juu 1 hour unawika tutosha. Ushaiguswa usikie tukunyora. Ushaiguswa usikie tukuoga. Bahati mbaya ukinipata juu ya handas. Kwanza nikichanganisha shada. Nipe
new position, new position, new position. Gala new position, new position, new position, new position. Gala new position, new position, new position, new position. Gala new position, gala new position, new position, new position. Gala new position, gala. I'm